al kadara nyawbe denga anni beedo yaade no holitiri guldirre monde humande cellal fayota de nyande sappo idi decembre e leleedi marindi nyawbe be yu temre jeegumo e noga e janayo keddanna docteur yakuba kone goto ardibe kalfunabe kabaru odo nyaw o to guldirre monde cellal
donc a ce jour
mi tutunde wi watte joni personnage jeegon won tonto o nyaw kubal mata le leednin tiagal mudun leccu docteur de sappo e jeene le lamorde o nyawdu mata matun me hebi me windi tiaga imadraj amen yimbe unyaaje neyon e temennay e noge jeddi mo o nyaw mata e mudun le o jama temede jeego e noge e jeene nyaw ana ay calde mudun jaati sikke wala e dun fa handen le o jama goto yimbe noge e jeene wonko may e mudun
docteur yakuba kone humpiti dun no alqadara nyawbe zikabe e wi makku be do nyawbe be na bamako e lam kulukuru
kanta
nyawbal satton ko noddirte virus ziga kaindu watti joni yimbe sappo didon wonko mata e mudun gafe goto maye hen tofon bi le yimbe sappo didon fedde jama mo nyawbuba ko noddirte denk du anan le mudun nyaw noddirte do ziga yimbe didon ko maye e mudun le nokku amen do di kabarji hollitama le tu docteur je jeddi le raison gaji didi honen misali bamako e kulukuru
to kulukuru ton janyeli cellal tati ngoni di nyaw denga yita e mudun e didi bangal ziga o docteur amadou koulibaly do kumni do haybugol o do nyaw to gullirre cellal region o holtivide ko buri hewde chaawbe nyaw zika o taw massaaji mudun yottake don e don
su docteur kalbankuro hebi winde yibe sappo taton gafe goto maye watti joni sabe o nyaw bubal sattudo le su docteur de kati yibe neyon wonko o nyaw mata e mudun goto maye hen le su docteur le kulikoro yibe neyon wonko o nyaw mata e mudun gafe goto do maye hen bubal sattudo ko noddete ziga on du mata malli su docteur le kalaban yimbe didon wonko mata e mudun le su docteur kati neddo goto wonko ngo nyaw mata e mudun
to muti tun jogola nyawbe denga na wada leccudi doktoro keddana lasin kulbali o male gullire monde kabaru cellar lamu muti
naabe ko heewi an yottoga ga ko buri heewde mudum buban ko me matta mebbe mede wondi e bamde ji nyogabe mebbe fatti fusu wi jabi wi o nyaw ana matta mebbe mi yoppambe yaha doktoro de momne sabe o nyaw ana wa nyawnede le su doktoro de muti momne ne so bi wettigen ton chafaje tewten yalla be be nyawne watti joni ngal buwal satti fa wala sedan so me mati ngo nyaw jaati won e jom heddo ton doktoro do jokkina nyawnede fa ngene samti
bumon ko be yogabe holti andana fi kabaru dengo gabe andani dabareji teda gollo nyaw pali
nyame bam ko ya mimin nani hala mudum bamako do mide hani fitide nokkude fu bangi gale na fallaba sab dum ko holti doktoro be nyaw ana mate yimbe hebe le genni bamako hon misali be lelata kon li arkileji dabri hollitaade fu to hore be doktoro be menen batta dum sab mede fukko li arkileji mede teutro homo fottinno wada dum yalla patti ko nyaw jalo
sangi suli aka era ka di
le kadde leedindi dokkay kulukuru e kajulu jambarande hultiwide humpitaga no haniri do kabaru deng e zika
nya
mimi nanen fene gotan kulukuru do menen to amen ga kay men nanen hala o nyaw tofon me andinama sabe ko heew amen hetta ko arajoji jaati watti fusu a nyawi be wi an wuman tawon e ma
ka fula soro
yalla biltade dido nyawuji di ardibe cellal be hultiwide e madraji kewdi hani wadede fufu bangal labal e cenam hawaluji di